dida mvijwi dimamagara ushaka felali ushaka bugali yudida mvijwi dimamagara ushaka felali ushaka bugali why you cry my baby omukwano wegudi esete weziri why you cry gurida kwawe kuneri msonga ndagusabu nyumve kukubura ni ngokubura magara my dear ninde ninda kubesha kuna kwanze nakweretse urukundo nyarwo sinitaye kuri famiru famo ninde wakubese yudida mvijwi dimamagara ushaka felali ushaka bugali why you cry my baby omukwano wegudi esete weziri why you cry My boo, vaku kabuziri, kabata troboda kukubudidi kanzu Imana yadu haye karibu, derega yadu chiriji chanzu Inye nyeri muri kamo mnijima, sita ngomba kukuhoza marida Niyo yaba taragushiramo, ngomba kukutama, kukokurida nago bifamo Bahanganye numurido kukondinare yo kuchikwa Yudida, mvijwi dimamagara Ushaka felali, ushaka bugali Why you cry My baby Omukwano wegudi Esete weziri Why you cry
Mr. Fair With the sign of faith On this one Yeah